Festa. DJ Festa.
DJ Festa.
It's DJ Festa. DJ Festa. The big man.
All right, all right. It's time to feel the flow. The fire show. And of course, your fire DJ Festa up in the place. And right about now, I want to take you back in time. To some classic bongos. Back in time. Let's roll. Let's go. One, two, come on.
Siku nyingi binti namfukuzia, alishatosa nishakata tamaa. Sikujua kama kwangu angekuja, nilitoa matumaini ya kumpata. Siku nyingi binti namfukuzia, alishatosa nishakata tamaa. Sikujua kama kwangu angekuja, nilitoa matumaini ya kumpata.
Leo ikaja mwenyewe chumba,
geto kwangu paka ndani kaingia. Kisha kaniambia, umbi langu lile mini kubalia. Siku zote alikuwa kinifikiria. Niliruka kwa furaha kubwa sana. Sikuamini kama mchumba ningempata.
Silojua ni usiku wa giza,
ningetambua bora ningemtimua.
Silojua ni usiku wa giza,
ningetambua bora ningemtimua.
Nani ataniona mimi kweli? Nani nikimwelezea ataniamini? Ataniona sukatili, nani atanisaidia mimi? Nani ataniona mimi mkweli? Nani nikimwelezea ataniamini? Nani ataniona sukatili, nani atanisaidia mimi?
Father story binti nilimuuliza, kinywaji gani angeweza kutumia. Alinieleza kisha mimi nikainuka, nikaelekea dukani kununua. Father story binti nilimuuliza, kinywaji gani angeweza kutumia. Alinieleza kisha mimi nikainuka, nikaelekea dukani kununua.
Weza mimi nyuma nilipomuacha,
baada kurudi ndipo kisaza. Lakini hakuamka, pumzi zake zilikuwa zimekata. Nilidhani labda kazimia, maji baridi kichwani nilimwagia. Lakini hata hakushuka,
alikuwa tayari ameshakufa.
Nimekwisha Huseni bila kujua,
alikuwa tayari ameshakufa.
Nimekwisha machozi bila kujua.
Kuna yeye ndo wina, kuna kujitua
zote za huku kujulikana. Hii Makmuga, wiwiwiwi Makmuga. Hii dunia Makmuga mvuma.
Mungusha Somali alipofika South Africa, alikuwa na maisha kumba ya juu ya thamani, tena inayohita jina inayohita mvuma. Mungusha Somali alipofika South Africa, alikuwa na maisha kumba ya juu ya thamani, tena yanayohita jika magali na mba mba. Una sasa mesha rejea, ajui wapi ya tantia. Una kazi kutaka jinamia, Makmuga hii dunia. Nabichezea, yali ya kutembelea.
Mbali na mimi,
taking you back in time. Some jumps, some jumps. Let's go, come on. Show with your fire DJ Festa.
Come on, you go, come on, you go, nakupa sana bwana mimi kuwa muma. Kati mwingine nakosa hata raha jamani. Nani nipende asini zingue, nani nipende asini zingue. Hivi ni nani mremba takaye nipenda kwa dhati na sio kunitamani? Mvumilivu kwenye raha tanikiwa na dhiki, asini shushi thamani.
Sababu ya ulofa mama, sababu ya ulofa, sababu ya ulofa, sababu ya ulofa, sababu ya ulofa.
Fahamu na kupenda sana,
Kiambu Road.
Baba watoto wako kipingamizi hapa.
Your song. Say nilikata,
nilikata.
Sema.
Sasa nimekubali. Nilikata.
Wanzo aseno.
Sasa nimekubali.
Ooh, alisema demu wangu kwamba wewe kicheche. Ooh, magari ya kifari yanakupa mawenge. Ooh, kumbuka mapenzi yangu hakuna zaidi ya wewe.
Nilikata, nilikata, sasa nimekubali.
hot girl. Na kwenye enjoy the feel wakati dos fanya fast attack am quickie. Let it am a bikini. Let it grab started. Me now we dance. Uso za fury only to shwari. Mkono kwa chini. Grab my demo atari. Yo wanna bring down our really wanna shibana so. Kitu na simama fikiri kabo jasimu.
Yeah.
Festa. Show for sure, and of course your fair DJ Fest up in the place, taking you back in time, some bongo classics back in the day when good music was good music. Let's roll.
Mwingine misioni wala stamani, yeah. Mina penda unapesogea karibu yangu mami na kunipa busu, yeah. Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba mocha, yeah. Baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we kama nyota wewe wanga mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu, baby
tukwako nimedata data 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 baby tukwako nimedata data 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 baby tukwako nimedata data data tukwako nimedata data baby tukwako nimedata data data data.
Wakiuza kama mesali tupenzi. Kumbuka nilikukuta kijijini Sitimbi, umebeba mahindi na furushi la magimbi. Huku silinishia mithili ya mto maji, nafsi nayo ikakiri kwamba kweli na kuitaji. Kigori mwenye umbo kama la mdori, wala sikutaraji ungepiga na mistori. Nilifurahi kuweza kukufahamu, na nika kwa hidi subiri zangu salamu. Kwa kuwa nilikwenda tukumtembelea bibi, yote yaliyojiri tukumweleza nibidi. Wote walishangaa kusikia nataka mchumba, kwani vijana wengi wa mjini tunakasumba. Wakaweka kikao niweze kutoa fursa, niliapa kujua iwapo ningekukosa. Wali nikabidi nirudi nawe mjini, na nikakusisitiza mjini kuwa makini.
Kazi yangu ilikupa ubintu jembe, jana sasa jiji sikakuchanganya. Mapenzi hukasaliti na unganikana, dunia ikini ya dama. Kuwa nawe tena itawezekana mpe, nishampata mtu mpendana. Majera ama kubwana jenu imoyoni, mimi nimeshamuachia Maulana.
Alikuwa mzuri malaika, alipokuwa mjini Zubeda nipata shika. Hakika nionekana likuwa mgeni wa jiji, nilipokuwa viatu nilivikuta ndani ya friji. Alifanya viweka washikaji wakanicheka, hakutaka kitanda lilala kwenye mkeka. Alipokuwa akiona magari alikimbia, akimwona mtu kwenye TV anamwamkia. Kila alichofanya alikuwa anakosea, nilimvumilia kwa kuwa hajazoea. Akai kwenye sofa alikuwa anakaa chini, mafuta kufikia kazi anayapaka mjini. Namnunulia soda hatake nataka togo, nikimletea keki hatake nataka boga. Majirani walimpenda sababu ya uzuri wake, nasikitika mashangingi wakawa rafiki zake. Akaanza kunywa pombe alipokwenda kusuka, usiku anatoroka tena kwa kuruka ukuta. Nilipokuwa natoka naye nyuma anatoka, nikimtuma kitu anadai eti amechoka. Nikienda kazini ndani analeta mabwana, magari ya kifahari yakawa yanabishana. Hakika stereza dunia zikamteka, hatimaye hata nyumbani pia akatoweka.
Kazi yangu nilikupa ubintu zembe, zane sasa jiji zikakuchanganya.
The fire show, let's go, say.
Hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi. Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa, kaskazini mpaka east is zoo. I'm coming through, hapo vipi,
hapo sawa.
Hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi,
hapo sawa.
Hapo kati chembe kidev, last no kai. Na chana zedi ya wembe, kama wedefu sin Shanghai. Misi kiongozi, na pigani yo kombozi. Na kaba kooni zedi ya dinamizi kwenye ntozi. Nasaka haki, sio kilio ti, ti, ti. Nasaka haki, sio kilio cha. Nasaka haki, sio kilio cha samaki. Machozi kwenda na maji, kikipaji sio bahati. Akili yangu sio uwanja majaribio. Neno langu linaongeza faraja kwenye vilio. Nafikiri nifike, sisemi tu nisikike. Jasho langu linafanya malengo nifanikishe. Niko tayari kwa heri ama kwa shari. Jino kwa jino, kumwaga mboga na mwaga ugali. Maisha yenye kamari, hatari ndani ya safari. Kichwani vina kama mchanga wa bahari. Huni mwimiri wangapi na wabashiri. Na kuwakisha mataji kwa vina vya tafsiri.
Kindagate mpaka chuo kikuu. Don't come from a cheese to my sister too. Me gonna do hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi. Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa, kaskazini mpaka east is zoo. I'm coming through, hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi.
Habari ndio hiyo, habari ndio hiyo, habari ndio hiyo.
Yeah. Festa, the big man.
Uncle. When you talk to E, you call me B. Get money, money, make money, money, money. Weka mkwanja kwanza meza nindo kisha. Nichane kisha, nobani kama vipi pisha uone. Bumzi ndogo ruti defu wamekwisha kabisa home. Janja kama gombali sababu ye dem. Zime mkwanja uone palivu patam. Kwa watu napiga kazi, watu tutaki makuza. Kwa kuna mapenza, kwa dos na kazi. Chapa mchigo piga bingo bongo baka masauzi. Tumezazi yo kama jara na juni.
E, why is that an itch? Kujuma wanabisho kwa nagaya kichek tunavevuma.
I wanna know kina kitu kina keep it on. Maybe this yo so tupo nyingine episode. AYFA tunapiga rough rock and roll. Cheza mbari ini tali blah 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 blah. Mami B, Saruchi, Kali Ki, Kanya Ki, Namini, Kami B, O-C-A-L-L. Baka U to the G, Gama G. Nyawa baka sebo ori wa minna fanya E. Yo,
ha ha, habari Tokyo. Ha ha, habari Tokyo. Ha ha, habari Tokyo.
Sikia na kuita wife na we wanita husband. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema watachoka sisi bado tasonga mbele.
watasema watachoka, sisi bado tasonga mbele. Wei wei wo, wei 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 wo, wei wei wo, wei 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 wo. DJ JD Ventures, TVB Double G, fanya mavitu mwanangu nifanya mavitu nyomi 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 shika. Kila mtu na demu wake, kila mtu na demu wake, kila mtu na demu wake, kila mtu na demu wake.
Hey, hey, mani tamaga sitazoa mie nipu tamu tamu mashamu shamu baka mimi nipangwe na wasimu
kasi wacha papara nikikupa utalala hapa nipa biashara nangra kuye nikera
I want time from the top. Fire jam, let's go.
Kufika njia ina jam sasa wapinda pita nimekaa karibia saa sita sasa kukaa nimechoka oh baby sija more than long time now nuna ruto kamwezi jana nimeshamwambia mama nimefika tangu mchana anajua nimeshafika ameshafika amekasirika alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina nimechoka kupiga honi na Nimechoka kupiga honi na Atuelewa Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Una jam baby
Una jam baby Hello Unanionea, we ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Unanikatia simu unanionea We ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Nakuomba mpenzi ungoje Ninjani naja niombe Nimechoka na kuja tule Uruma nione Nakuomba mpenzi ungoje Ninjani naja niombe Nimechoka na kuja tule Uruma nione Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewa Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewa Nimechoka kupiga honi na Atuelewa Nimechoka kupiga honi na Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Mama hapa njiani
back in time. Back in time right now. At 11 a.m. This is how we do it, all right? Spread the word, spread the link. Adios.